xa sivuma le ngoma. Sivuma sinikezela kumalungu amaqela omculo wezenkolo. Nathe apha ebudeni bexesha alandulela eliphakade. Sithetha ngabantu abazalwane abafana noMac Masizi weMasizakhe Christian Soldiers. Umnikelo kaBinza, umzikayise kaNdinga, beBuntingville YMG. Uwelile kaShenxane wamadodana asewesile. Nabanye abazalwane nezihlobo zethu ezilanduleleyo eliphakade. Nesinethemba lokokubana apho bakhoyo bayadumisa bevuma ngalo mazwi angatshiyo athi umbhali ngenye imini xa ebhekisa kuthi thina bantu basephezu kwegade lomhlaba athi nina nisindileyo ekreleni hambani ningemi. Yiyo ke le nto usiva sinethemba lokubana ngenye imini siya kubabona.
Sobona, 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 s